Yo, Ogeni family, Imbiche, Chesaki. Yo, talk slow, baby talk slow. Lea kuna mbio tetemo the dance floor. Ukishrai ku trip, yo ni show off. Baby girl siwa ill at the show off. Cheki vile ana talk na pajamas. Nani fupi, wanaona paja. Kwani baby, ulikuna lala. Stay closer, ebu talk hapa. Na uki talk, mahanja mzina panda. Uku pia mimi niko mashada. Una talk be fine tena sana. Umeni bamba, ebu chizana randa. Umeni bamba, ebu chizana rada. Umeni bamba, ebu chizana. Chiza kiwewe, kio dede. Chiza kiwewe, Mark Mende. Yo, chiza kiwewe, kio dede. Chiza kiwewe, Mark Mende. Yo,
walisema sema wageni. Wataleta leta hepi. Kukote kama pedi. Pewa kitu safi, kitu sexy. Mimta alam kama Messi. Chengwa hapa hapa piga pesi. Tumekuja vita siyo kesi. Twende chini msupa tendo pesi. Piga sama kama we kijana. Cheza sana leo kuliko jana. Sana sana wale wasichana. Wakichora saba nyume Messi mama.
Umeni bamba ebu chizana rada. Umeni bamba ebu chizana. Chiza kiwewe kio dede. Chiza kiwewe Mark Mende, yo, chaza kiwewe, kio dede, chaza kiwewe, Mark Mende.
Sio lazima nkuna pesa mpande ndege Johnny Fly, jisezi kwa savi sana umbi though iko high. Nyimu kuna one cushion, don't drink and dry, basi kuna one motion, smoke weed and fly. Ati wasee wamefika, wanadai visa, leta malisa fiju leo staka bakisha. Pass yo chain bro, kao nonagiza, wageni wamefika, hodi hodi wanabisha. Hey, analala maju. Kwenye kigiz memshika na katika jo. Chini kwa chini mba katini anaringisha jo. Back make a no bones any flexible. Na nitanjibo uneza gusa jo. Ikikuba mba jips funga uneza beba jo. Toa kitrupe wa kenye uneza taka jo. Teza chini teza lock, teza chini teza kawewe.
Teza kiwewe, kio dede. Teza kiwewe, Mark Mende. Yo, teza kiwewe, kio dede. Teza kiwewe, Mark Mende. Yo. Tiza kiwewe, tiza kiwewe. Tiza kiwewe, tiza kiwewe. Tiza kiwewe, kio dede. Tiza kiwewe, kima kwende. Tiza kiwewe, tiza kiwewe. Tiza kiwewe, tiza kiwewe. Tiza kiwewe, kio dede. Tiza kiwewe, Mark Mende.
Pain killer, Yujo, DY, na Jojo. Wageni family, extra.